tusabira wamu esala tiruli choro netuwagula emukama kuyambye olinnya eddala obeera bidde abakuyambye okutuuka woli obakuba bisooto naye ate jjukira mukama katonda oyo bwe yalinga atonda mu nsi yateekamu ensozi n'ebiwonvu fenna mwe tuyitira bwe bwokeera n'oyambuka manya enjoli wansi kale ebintu byenseeno bwebityo tebikusigula n'ebikuwabya wamma mukama nzikakkanye onzigyemu omutima omuvundu okutayagalizanga banange bwe tukola olw'ebintu by'ensi mutima gwange naawe kakkananga ebyenseeno tebikuwalulanga fenna tulyako obuli makola siraba lwaki weeyisa otyo mutima gwange bambi kakkananga ebyenseeno tebikuwalulanga fenna tulyako obuli makola siraba lwaki weeyisa otyo kyabuuza mbula okuba walinnya eddala mukyalo gwe mugagga tonyumya nabaavu bulondi oswala olabye okulimbibwa eseeno munange bwemaka eyo tekungulwa mutima gwange naawe kakkananga ebyenseeno tebikuwalulanga fenna tulyako obuli makola siraba lwaki weeyisa otyo mutima gwange bambi kakkananga ebyenseeno tebikuwalulanga fenna tulyako obuli makola siraba lwaki weeyisa otyo
gundi weemalira mu bbule lumirirwa abantu gundi tubeera mu nsi eno bwe tutinga naye tetwekanakana omukaka omwava kuyamba ne ku baavu bwekityo kati weemalira mu seke oleka ekibi ekisikire ng'ababo tewali abayamba olw'effutu eringi lye walina nga n'obugagga bo bwe walekera abaana bo bwafuuka matongo songa bw'oba muntu mulamu ne bw'ofa baana bo tebajula zaawo wesabira mukama nnyambe nemu okwegulumiza mu bannange kakana kakana
baba bino bintu byansikuleka lwakyo sabira neibasula enjala
fenatulyako obuli makola siraba lwaki weeyisa otyo
osadde asaba nabwe weejaga mbooba noonyamu bugagga yinawe
oli mukulembeze mu gavumenti buli gy'olaga bakukungiriza
ebikuwa
byaoli mukulembeze mu gavumenti buli gy'olaga bakukungiriza